yande joy no tari minta chapantati studio kalangu habaru je fulfulde kori janyalle mo hande habaru me fulfulde hala hono wattu gol horaku orgal sogewe tengal takuba ko wartado en galle nyemey docteur Diko Adramane janginowo université to en zender o wi dun do wattita hunde fu e do fi ko darto konu jihad leedi men Niger do enda non ni fa war jondu kon nan dilo nobe no kuje mun en kenno kota wuroji mun en der region en mo difa dun du kon laabi kewdi ko jama gam batte himbe be en deno nokkuide en deno yerno horje projet kawjido filande nagu lakchat o halirto ele kokolabaruji dido yewtere men pinnande studio kalangu yaran yeso yewtere ganda altiner jabbinde enda e do fi ko darto himbe je ko jobe jawdi kawtandi wada ko mudum madan goje maymuna gazibo andinan en dum e dum yara fu kor janyal e modom suman amadou janganto habaru je fulful el habaru ji din do andan leydi niger ko wata sogeji nayi kanye be wana sogeji joyon ka en woni ko bara tatatu ko dan be ndu sogeji no en won ko barmi dum do wadi le hippitere ko wadi on alangal en sappo go leur jeedu nan en noga e go dum dum himbe wabbe be wari wardi e kaborde faama ka moy en non le wuro chambangu ta kana departement mo walam region mo tilaberi dum du konda ni dum wada do kerol niger kanye e mali yerno andinore hon minister hawjine denagu leydi ko niger kanyo woni ko haali dum kenyande endam le andinore wotarne du kono minister ne andini wiide ke hono warbe hippitibe endam dubbe mabbe fu barama moteje mabbe tetama kaborde mabbe bonde ko jogino du kono fu tetama non ne arfila ko darto yerno biurno mini hono takuba kandu konda orgal non latingal sogeji leydi me leede godde kay gonno gada dum du konda ni yatnani orgal G5 Sahel ko wonno wadde durude fa war jondu konda biddam bonda kanyo ko ni ko wonno dum endam wattugol no kurnde gam batte wartire nyemen dum wonno ko faande horejo leydi France Emmanuel Macron haali ele yewtere waddi hokkobe habaruji o wi ko suba e nyemedo du konna subana kana fa organgal tawe do ummoto do du konna wonto hawjo to dum docteur Diko Adramani latido kanyo enna janginowo no enna gado du konna wida gol ton en universite mo Zender o wi hunde wala ko dum way wailde e do finde nagu der leede meden Sahel wakkade mo tarnan fuda Ahmed noddi mo telephone ko filani dum
Suli la compense et
Momila wawon durwi didde pelle bombe de ende handen kanni won Idriss Déby Itno kanko bu undu sabi ko handen de en dari idum fodo dira chaka ardibe leede de enden be G5 Sahel do muhana ardini filla durugo ende hubere nyame de enden kantan won hubere de pelle bombe de enden kipitaki undu sabi ko no wawe milede ko chubaki gadaki ki enden chubaki lobbino amma de gonga no sadi wi'e bayla gon hebake der filla durugo ende gande en dari ni handen leede G5 Sahel de ende sembe majje kejoray dennedu diludu orgal pelle sogeji leedi France ton ende leedi Mali di ende wawan waddi sadon der chakantaraje leede de ende gan sogeji leede G5 Sahel de ende nyanye kunum wada durugo ende igaladu bawde mawde gon ko faddu pelle bombe de ende
ci la progression du tourisme
horeb leedi Niger hoji lawol ilunoga leur joint noga e go leur wandu nonni on hortourde fawar jondu kono himbe latibe dillino gure mudun en e londuminaade de sappo e joyi latidu kono nibe doggaina ni on kapitande himbe Boko Haram wonno wada ande region mo difa dum waddi ko fawar jondu kono ni hojama lawbe cojjo wuroji mabbe di endan Abacha Bokar Kuluma kany woni horje projet kawjido fila renugol nokkuje lakchat do e leydi Niger holli wiide ke laabi kewdi hojama gam batte Allah himbe be endan deno kota wuroji mu en haandere no wodiri nani ko haalani bandi mbitado Musa Mani ilondifa
alors actuel
le wakati mo tawaden lemon hande o bibbe wuro mbarwa ben fu cocitake no kuje mu mi limana jom en galleji ujinaji dido e keme dido e chapande jena e jego ko tawa le wuro mbarwa be bibbe wuro du kebi wallitirede far nyamri kambe gineji cagande kotol mabbe fu sigilano fa wodi be kebi mojintinede pompiji mabbe to be jardata ndiyam wodi du ko watto sukabe ummatore bibbe wuro mbarwa keme dido kam en gatta e golle yobede ko wuwata wuro go labi denagu du fu ko jama garrenu debbe cagal mun sigila on tokkito to wartirde nimbe wuro ngagam feroynobe ni dun tokkito horrude bibbe wuro ndewa goabo ndewa bodabo ed tatabo be nya be jodo le wuro le manari
be woni bo donc de le manari
non ni faar jondu hon neddo gono jodani leedi Burkina Faso to endan to yite Nations Unies fedde le duniyar mawnde enda kan wada secrétaire kawjoto do golleji G5 Sahel kawde leede meden de endan dum du konda ni hono jena leur jien won der mundum nanoga go ne wonno ko fawar jonle hawrtere horebe G5 Sahel be endan ko wadi koji lawol wattude mo nokkur den o nato nokku mbietedo mamman sambo siddiku bi leydi niger jo nokkur den endan en kandu kondan hojan wadama do inde oni ondani to endan mali kanye sahel ko darto dum fu e do micitingol ni mamman sambo siddiku ni o wattanoma hono fawar joni G5 Sahel to endan elu lewru fawar joni kondani o yi ton nene ne ka fevrier 2018 elu den wonno ko fawar joni o wanno to endan ni hora ko G5 Sahel o golleji mudum tiagal mundu konda fevrier jabbido endan kan wonno ko fawar joni hono wakkati mo hano wada le G5 Sahel o endan timmi le wakati mo gonden dungu o endan ni hono himbe hewbe woni no yarandi yele ko ja e ila gol kanyu e beeli lati andu konda ni heppata hono ko waddonto himbe ara chadale har filla ko darto cella mudu en yeerno fawar joni Ousmane Dambaci lati ka won horejo rejao ka won no fedde leydi men Niger do fi hono hokkobe habaruji ko darto ndiyam kanyu e langol o winden hunnon ko lati o noddiyade gouvernement leydi Niger iewa woda hunden endan sabu edon wodi basi ko dum wawi waddude nani ko halni Rahilat Ousmane Bandimi.
Aujourd'hui le contexte
handen dun jibake gan doni be miliyoji noga e tato ko taweden do der leydi Niger miliyoji sappo e joye ujunaji hembre on fu no yohobe ladde le njairno jewon daron du jandiyele den tobi dun hawra non juroyde der beeli mane der pete to nimbe njarta hunde du non ko wawi waddude basi harto cellal balli don wodi min bawta wiide nimbe to njaru ndiyele den gam be gala ndiyam lobban ko be jarta amma dabbaaji no baawi jarde dan nimbe fadde no jara ndiyan dan be baawi wawni ndedan gina e warude bibbe nyawngu denne bibbe wuro tawa be der gure laddeji be no baawi hebde na wallaaji der jarol ndiyam dan do kanu gomnanti no hani wattude bawde ko tawe burdi ndilor fu wadaka harton bibbe wuro gallure be nimbe gure ladde be heban debbe ndiyal lobban jarte
de l'eau de qualité
dun jaati waddi ko hatto himbe njoyo maayi tatandu kondan ni hono nyawi hojama yaramlo troto enan tanut be du konna yarana ni ndiyel den do ni ila gongol endan tobo tobo landan endan ele wuro tengo gamaran tsohwa wurno latingu du konna ni jiakanale commune mo tanut region mo zender noni dun du konna ni himbe studio kalangu do min noddi ton jantini no dum wontir ko be kala nimi loktoron den endan du se jewama horejo mudun ton endan tanut o wadi noddangal jaati o wi gang na hanta himbe ko mo impurite andadu hono ndiyel de be acca yarde tobo tobo landan endan kany en ndiyele beeli tunu dan endam nanne fawar jale habaruji di no tawadu konna ni hono julde layya kanyum woni ko yotti bawden wiide ni enda sabu nyalaade sedde heedi e mudun do en leydi Niger jonno du hono han tawe heba mbal mun lobbuna ko nandi e mudun hirsa dum waddi ko himbe hewbe latibe du konna ni alislam en goddo no nata e nyamaande gam batte heba hono kirsandi endam dum waddi ko min jewtide bi tel ustaz Haladu Yahya gam batte o famina himbe noy wonno dum wontir sen do nyalmeke layyake Hawa Ousmane kamon ko landim
celui qui projette de faire le sacrifice
mo wadi anniya layade fu no hani tifude labal e cenako der ko watta e ko wadira layyam dundu sabi ko neddo no hani yewtino labi no hibira layyari dum hadai mo wawi yubude nyamane nyalmo daba layyo senino hani non neddo o dowtanu no alislamagal wi iri do alul nyamane misali to jaburiba na nyalmo cede labbe amma neddo de no wodi ko yubira der wakkati on fodde no alkawal o endan wadira basi wala der
ça n'a aucun inconvénient.
Amin mo dogandu ci takana region mo doso do ko nan no wodi chadal sanal fil ko darto itte jangal ko hanta e bibbe wuro yobi dum waddi ko faande maire ton en commune en no halna himbe no noddabe du no wi'a neddo fu habba anni yoba ko haani yobudi dum enda itte mo e jangal mun no haani en wodiri Boubacar Maki Gudu non inde mako o wi dum lati hunno enda ko gollitirte har mairie on endan kaddi ko nangete jangal fu dum halni Abdul Aziz Danyuma Bandimi to enan duci
komin amin on wala fulawal gomto cede naateranta ɗum sana joɓol jangal e itte ko jaɓete dow luuɓe ɗum. Nden e golleji ɗi jiɗɗon waɗe ɗi fuu e ceede jangal ɗen waɗirte. Miɗo watta daande emo yoɓayi jangal ngal fuu haɓɓa anniya yoɓude. Min koƴi aadi e moƴƴintinde golleji kewɗi. Ceede jangal jotteɗen min gaɗirta golleji ɗi. Misali, jaɓoɓe tikeji nder luuɓe, sey jomum wari toma a hokkiɗum sapporu ko a jaɓayi tike. Jeynaari gaɗɗa nonni. Nyibdiji lekkoliji, lokotoroje e ɓulli ɗum fuu e ceede jangal ɗen waɗirte. Nde on calake yoɓude jangal ngal, noon min mbawirta waɗirde golleji ɗi. Ndenne ceede joɓeteɗe ɗen nder nafakka mo hen noon fuuno.
Tawinan sender kono horeɓe gallure nde gaɗi jiida hakkude mumen ɓiɓɓe wuuro gam batte ɓe ƴeewa golleji ko hanta e waɗama dow inde hono mairie mawɗon enɗa. Tawinan sender yaltoy wonto ɗum tawa kañum e laamu ngu noon no yaara. Ɗum wonno mafaari jiida ngal enɗa yerno Abdourahim Balara be hoorejo fawarejo ni sawara mawɗo mo gallure sender o holliri. Ali Keita bandimi to enɗa sender.
Premièrement, l'héritage.
Arande fuu komin tawiɗon yaade to gallure nde ɗiɗaɓel ngel wadde dimma komin keɓi fuɗɗude ɗum nder sigila amin e waɗude fa hande eto golleji ɗimin keɓi wadde. Baka eto ngon wala hen caɗale irɗe hen min jii yaade to ɓiɓɓe wuro ngon e balla kaye min domriɓe gam gollidol watta kana nder lawol tawe nimɓe mbayli jikkuji mum'en. Miɗen e siriyaade waylude jikkuji amin fuu sukaɓe ummatore laatiɓe hande no tawa e jarɗe jaru jaruji. Ɗum ɗon woni saɗorma mawɗon. Ndenne ɗum tilto e amin noon e foɗude hakkilloji nimɓe warɓe ɗon ɓen fuu no andinore noon hande yottade to mo hen noon fuu saɗorma ko jaru jaruji o won no waɗa e faabade sukaɓe ummatore amin.
Notre jeunesse de la dérive.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No welcome sanne miɗo feccide ɗum.
Yewtere men pinno hande en wartan e dow yewtere ganduɗa altinere ƴaɓɓinde endan ko darto filla hono neɗɗo hooƴa kullantereje kawtaɗna kujje gomnatina projet goɗɗo waɗa hoore muɗum gam kañum halfina ɗum ma woñƴiɗi talkiɗi endannade konnam bonna ceɗɗe ɗum no holla wiyede ke fawari joni jomum waɗi gacce mawɗo fa no wawi nanguede kasu kero yonki muɗum wattede konnam yooɓa ko watto milioji keme ɗiɗi ɗum ndu wurta kan e talki hono fawari joni ndu konnam ni ɗi sara e leydi men Niger murtiɗi sappo e jeegon lewru juin duɓinaɗe sappo e jeegon ɗattol hemre e nogay e goho e hemre e nogay e ɗiɗi madan goje maymuna gazibo no andina en no ɗum ɗum yaara wakkati mo Balkisa Hamidou landimo.
Kasu hitaande muɓɓere yaade duuɓi tati kan woni dow golloowo gomnati fuu na kalfinaaɗo ardengal na ceede mo moyti na wuli na serki talki watti nder buuri na wayli talki are kawtaaɗe watti innde mum naane adi ceede campagne na ceede leydi resoy dow innde hoore mum gam kan halfina hawju majji.
Jong moy en waawi wi'eede haɓɓe diɓɓe daande dow fii
ɓe mbaawi limteede nder haɓɓidaade majjum kan en goni ɓe andani baylol talki watta inde gollowo o endan na ɓe andani ada ceede ɗen yaha resowa dow inde gollowo o endan ballirɓe mo na ballirɓe tawdaɓe he makko nder filla o endan yimɓe ɓe fuu no udde ñaama kasu fodde kasu mo kalfinaɗo hawju ceede gollirde na are kawtaɗe taƴana ñaama non du fa handen gollowo gomnati mawɗo yaade pamaru mo serki talki watti nder buuri na wayli talki are kawtaɗe watti inde mum jukkol gotol gollowo o du jukketi.
Ɗum woni laabi mbawɗo hoƴede caggal jomum hitanama tabintinama ko waɗɗum enɗa
porcraire na gollirde na mairie no wawi yarude filla ardiɗo o endan yeeso cuuɗi kiite deni kiite ɗen endan taƴama jawdi gollowo o endan eko mari fuu no sonnete noon ko yoɓa fodde ceede ɗe o adi ɗe endan na ceede no kuuje ɗe o halki na o wartirdo inde hoore makko kam fuu ɗum e ceede e cuuɗi kiite ƴamata o yoɓa ɗumɗe deni Allah waɗi ceede ɗe ɗu jottata ko yoɓa sey ni porcraire waɗa ɗum tokkir trésor ɗum yoɓanamo ceede ɗe endan gollowo gomnati o du no waɗane ko yirna deni fadde makko yarede yeeso cuuɗi kiite feccere ceede ɗe o ñaami ɗe na ceede nokkuje kawtaɗe ɗe o halki ɗe endan o yoɓi ɗe omo wawi heɓude yaafa deni fadde makko yarede yeeso cuuɗi kiite dimma ceede ɗe o adi ɗe endan na dimma ceede nokkuje ɗe o halki ɗe endan na o wartiri dow inde hoore makko o yoɓidi yiɗi ceede mum en fou ko hirnal ngon ndu golloo o no waawi heɓude ɗum deni o yedday o jaɓi ko gacce ɗe anndan kanko waɗi ɗe kasu yonki deni kan haana o taƴani omo waawi uddeede kasu duuɓi joyi de hana du kasu yonki o taƴana sey o udde duuɓi
ɗo ɗum ko habaruji men fulfultili hannde en seni elen jon kam o elide hewtinen jamtanto habaruji fulfulde assalamu aleykum mbalen to jam waali.